Ohambeni lwami lwasemhlabeni kunemfihlo yokuphila kwami eyaqoshwa ngenkemba elikhala emadwaleni asezulwini. Impilo yami ayinakuphazanyiswa konke kwalotshwa phezu komkhathi namafu kanye nesibhakabhaka ngoba imfihlo yokudala kwami iyiqiniso likaMdali ngomhlaba ewufisa kwasekuqaleni. Ngalokho anginakuzanyazaniswa. Le mpilo engiyiphilayo iyimfihlo yaqoshwa umkhulu kakhulu uNkulunkulu omkhulu. Engetha amagama ethi wena ungumagama wamlingani. Lapha ongabonwayo wayesemzweni wokukhanda into ehlukile ngami ekhala izinyembezi zikilozikuba engibumba ngihlabelela engibuka. Ngenkemba elikhali ebhala ngami phansi emadwaleni ekhala ehlala phansi athule abuke isimanga esikhandile kwayenemangala ezishaya isifuba esingoma ehleka yedwa umzimqaka. Izulu liqhakaza imisebe yelanga engikhanyisa ubuso ethi kimi inkazimulo emamatheka nezinyembezi enikini ikhanda izibuka izingalo umzimba uhlaselwe uhlevane ezibuka engibuka ehleka yedwa ethi kimi wena ulikhali ulikhali njengenkemba akunamuntu wena wama enkamboni yakho ekhophumlando emadwaleni ngami engibiza ngenqophamlando esakhiwe esiyimi engiphefumulele ekhala engibuka enikini ikhanda ezibabaza umkhulu bakhe ephinde engibuka engibuze ethi wena uyasibona nokuba ngokudideka nginikini ikhanda ngizingabaza athi kimi ngikuse ngokuphindiwe musa ukuzingabaza konjengawe ngiyaqala umkumba ngimthake ngothando nempilo ehlanzekile wena ngiyakumbulela okwakho ngikwenze wehlukile wena ungohlukile hayi awuyena nje ohlukile kuphela kepha wena uphiwe ngokuqashisiwe engetha amagama ngomningi wonke engangeneli engibiza nesimangaliso sendalo yakho ebabazi umlingo ngesandla sakhe ngalesi mangaliso esimagama omlingani aqambe igama elihle babazi ukukhazimula kwenyathelo yami ame sakujama angibuke abone inkazimulo emehlweni ami avule izandla asifonge ngesandla sakhe sibe yiqupha samuntu ofumbethe okukhulu kunesandla nayafakaza hlelo olufumbethe yikusasa lakhe eliqhakazile ekuphileni kwabo uzoba uncwetshi weciko uma ukhuluma abanye bayothula abalimele bayophola abakhala izinyembezi zawe ngawe ziyosulwa ufumbathisiwe ungayekeli kuze kube sekugcineni engibamba engibeka esifubeni sakhe ngizimfudumale yothando lwakhe ezichaza kimi ethena ungubaba kimi ngokuba umdala wami ethembisa ukungifihla angigodle ekhwapheni lakhe kulo mhlaba ngizizwa ngiyigugu lomdala ngokuba yindala eyathandwa ekubunjeni kwayo ethi wena unqobi uyikho konke okuchaza uthando lwami ngomuntu wasemhlabeni hamba-ke ethando yoba ukuphile emhlabeni ma ngithi ngiyakhaa sengimemeze ngiphenduke ethi ushota kuphi ngigcwalise kungani ungazimeli engiqambe elinye igama ethi wena ungizimele umagama omlingane intandokazi yami efunga ungivikele etholwa nawe kufana nokuthi ulwa nami mina ngaba uhlukile kunabanye ukwazi imiselenkandla emahlathameni yami